chacha fye. Zungusha chini unikamate daily. Oh baby wanna one more dance. Basi come on unitete. Ulivo mtoto nani do me right. Na kutamani unanitoa mate. Nikuna we na jidai ya ni mambo ok. Baby wanna tena see you single night. Lako tunda mwiko kukinai. Daddy ndo nafanya sasa mambo nai nai. Mega veni kwa jojo ni pepe. Vile mtoto nani kushero. Oh yeah. Umeni nasa weki komando. Najika busy kwa gode yeah.
Baby, I should know. Oh, sorry, negos Olivia rich, no. Mwingine kama wewe si chamwana
hii. Sometimes opiniona niko busy. Mswali usijulize. Maswali mengi mtima usi uhumize. Staki ni kulize, staki ni kumize. Mimi na wewe safari tu imarize. Mfungwa salona jineta. Kibidi nifanye mateka. Moyo nafsi vyote nakupa. Jojo chini siwezi kushuka.
Sit melody na kuimba magari. Nobody as well kukompewa na we. Nifumili ekesho twile sote. I need you baby all the day.
Why?